like a dupe. Hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss hezi sis napigwa blue ticks jukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo hezi sis wezi sis man hizi blessings haziezi kasizi kavile yo sis kuni miss hezi sis napigwa blue ticks jukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo hezi sis wezi sis intro moja bad kama movie za James Bond boy ni mbad after scene na kughost na ziduna na brag junyi ni fake wrong na bado hizo pesa zenyu kidogo next touch neza tutacho jo vile tunanukisha mta mandom kuwaka all night kama star before walinibeba ndogo kama aunt never give two shits never never give a fuck man na levitate niko juu niko flawless top party squeeze na suka ma air hostess Masita zako na kizungu fuck your problems Madam tuliza kasheshe na forehead Kabla tuanze yota kaga foreplay Ase zime stand, ase zaki ya ziko fallen Anakamla mindo mana ni umwasha foreign Na alinitambua na empty pockets Hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama tick Wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis Man hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama tick Wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis Ata nikuwa daktari siezi kari treat Ata nkwe nyama kasi biza duwezi meet Pole madam ni kasi naga feeling Zili fed after Patricia lika na forgive me No turning back man never fear never down Ata goli ya tezi ni kanyagia Nimekuja na silencer chuma wezi sikia Wamengiza chupa dizenadi wanezalia sikia Tulivuta diheri ya tuwezi subiri Zikishuka tunazipandisha mara ya pili Siezi sis vile na come sina speed limit Tunakufinya Bengo kawe ni msaliti Na mwita rafiki lakini vile na kupima Sia na kutaratili na miss Yezi sis na jituma kama jangili Nasonga kusonga nasonga na roria nasonga umebonda Hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama tick Wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis Man hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama Kama tick wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis Hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis Man hizi blessings haziezi kasizi Kavile yo sis kuni miss hezi sis Napigwa blue ticks jukwa touched kama tick wezi sis jweni simpo zi sis wezi sis